waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
Si aqlabiyada ayay codbixiyaasha dalkan Australia maya u dhaheen, sidaasna ku diideen cod ay dadka indigeniska ku yeelan lahaayeen baarlamaanka dalkan. Waa aftidii ugu horreysay oo dalkan Australia laga qabto muddo 24 sano. Gobolka Tasmania, haweentan ayaa sheegtay inay iyadu maya u codeysay.
I've talked to a lot of people and I don't think this should have even been a thing.
Dad badan ayaan la hadlay, ma qabo in xataa ay ahayd in la qabto aftida. Waa wax laga xumaado inaynan ka midaysnayn oo nala kala qaybinayo. Ma aaminsani xataa in bulshada aboriginalku ay rabeen in aftidan haa loogu codeeyo. Aqlabiyadda codbixiyaasha gobolka Tasmania iyo sidoo kale dhammaan gobollada dalka iyo weliba Northern Territory ayaa si aqlabiyada maya ugu codeeyay. ACT ama Australian Capital Territory oo keliya ayaa si aqlabiyada haa ugu codeysay aftidan. Thomas Mayo oo ololaha haa ka mid ahaa ayaa sheegay in natiijadani ay isaga qalbi jab ku abuurtay.
We've put so much work into this, not just in recent times, not just the people in this room.
Howl badan ayaanu soo gelinay aftidan, mana aha waqtiyadii dambe oo keliya, mana aha dadka halkan jooga ee waxaa ka shaqaynayay 70,000 oo qof oo mutadawiciina dalka oo dhan. Hoggaanka dadka indigeniska waxay arrintan ku aamineen shacabka Australia, wayna isku dayeen intii tabartooda 10 sano oo shaqo adag la soo qabtay iyo inay difaacaan xuquuqdeena caawa dharbaaxa culus ayaa soo gaartay, ayuu yiri. Ra-iisul wasaare Anthony Albanese ayaa isagu ku dhawaaqay inuu aqbalay natiijadan. Hadal cad oo ku saabsan halka meeshan laga aadayo ma uusan sheegin, laakiin wuxuu ballan qaaday in himiladiisii ama himiladii arrintan la sii wadi doono.
I absolutely respect the decision of the Australian people.
Si cad ayaan u ixtiraamayaa go'aanka shacabka Australia iyo hannaanka dimuqraadiyadeed ee aanu soo marnay. Marka la fiiriyo waxyaalaha adduunka ka dhacaya maanta, go'aan weyn ayaanu si nabada ku gaarnay annagoo dad simana. Baraarug qaran ayaa hadda arrintan loo yeeshay, ayuu yiri. Haddana waxaanu isku dayeynaa inaan ujeedo qaran ku raadinno jawaabta. Wasiiradda arrimaha dadka dalkan loogu yimid ee indigeniska, Linda Burney, ayaa iyadoo shucuur ka muuqato kuna dhaweyd inay ooydo maray hadalkan u jeedisay shacabka indigeniska ee Australia. Wasiiradda ayaa laftigeedu bulshadaas ka tirsan.
I know the last few months have been tough.
Waan ogahay bilihii u dambeeyey inay adkaayeen, laakiin waa inaad ku faraxsanaataan cidda ama haybta aad tihiin. Waa inaad ku faraxsanaataan taariikhda iyo hiddaha 65 kun oo sano soo jiray ee aad qaybta ka tihiin. Hore ayaanu u sii soconaynaa, ayay tiri. Waanu sii wadaynaa hawsha, waana guulaysan doonaa. Natiijadan ma aha dhammaadkii dib u heshiisiinta, ayay tiri wasiiraddu. Bilaha soo socdana waxaanu soo bandhigi doonaa go'aamada cusub ee dowladdu ku doonayso in la soo xiro ama la soo yareeyo farqiga nololeed ee u dhexeeya dadka indigeniska iyo shacab weynaha intiisa kale. Hogaamiyaha mucaaradka federaalka Peter Dutton ayaa isagu sheegay in natiijada no ay tahay mid u fiican dalka.
At all times in this debate, I've leveled my criticism at what I consider.
Gebi ahaan intii doodani socotay, dhaliishaydu waxay ku aadanayd waxa aan u arkayay fikrad xun oo shacabka Australia lagu kala qaybinayo oo loogu kala qaybinayo hadba halka ay ka soo jeedaan ama waqtiga ay Australia yimaadeen. Isbahaysigu iyo runtii dhammaan shacabka Australia waxay doonayaan inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka haysta shacabka dadka dalkan loogu yimid ee indigeniska. Waxaan ku kala duwanahay oo keliya waa in codku yahay xalka. inkastoo codbixiyaasha ha iyo maya ay aragtiyo kala duwan qabeen kala duwanaanshahaas ma aha inay wiiqdo ayuu yiri jacaylka aanu u hayno dalkeenna iyo sida aanu u wada dhaqanno ama u wada noolaano senatorad jacinda nambijimba price ayaa iyadu sheegtay inay soo dhoweynayso aqlabiyadda maya ay dadku ugu codeeyeen aftidan
They've said no to division within our constitution along the lines of race
waxay maya yiraahdeen in dastuurkeenna dadka loogu kala qaybiyo midabyadooda waxay maya yiraahdeen in been loo sheego oo la isku dayo in maskaxda laga xado waxay maya yiraahdeen in loo cagajugleeyo waxay maya dhaheen cabasho ama ciilqab iyo dadka lahaa waxaanu nahay dal cunsuriyada mana nihin dal cunsuriyada ayay tiri kala soco wararkii aftida codka 2023 warbaahinta kala duwan ee s b s iyo weliba n i t v ama booqo s b s voice referendum portal ama voice referendum hub on s b s on demand
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo s b s radio app booqo sbs.com.au/somali